dhalinyarada bal waxaa lagu dilay niman niman shabaab ah oo hadda ka hore nin oday oo nabadoon ah niman bamba ku tuurtay oo bambadii ayad ahayd awgeed loo soo qabtay bay ahaayeen oo madaxjabiska degmada bal waxaa wac
aya marka maxaa loo dilay marka yaa dilay ciidamada jubbaland mise waa dad kale waa gartay imise gaarayaan tiradooda
afar nin baa lagu sheegay saddex nin waxay ku eedaysnaayeen ninka nabadoonka oo qombada lagu tuufay ninka hadda ayay bambada ugu tuureen baan ag marayaa oo habeenka ayad ahayd ay laba ruux oo dumar ah dhaawaceen oo si khatar ugu dhaawaceen marka nina salaa lasoo qabtay kolley dad saab oo layska laayay ma ahan niman dembiilayaal ahay ahaayeen marka eedaysanayaal bay ahaayeen nimanna dembiga uu ku ahaa ninka salaa lasoo qabtay nimanka anigu ka mid ahaa sida lagi sheegayo laakiin saddexda nin oo hore dabtii ninka odayga gurmiisa bambada ku tuuray oo dumarka sidaa halista ugu dhaawacay bay ahaayeen
waa garta marka maxkamadaa la marsiyey oo dembigooda caddaysay mise ciidamada iska toogtay
maalinka hore oo odayga ay bambada ku tuureen oo dumarka sida halista ugu dhaawaceen nimanka ahigaa maxkamadaa la geeyey dembigiina way garteen marka adu kulley waxaa sugayal bay ahaayeen kukan sidaa lagu filay